gona valye buzize yo moga bone kuntumbude kakasa jetulaga maso wetu tefuwe konyo twalipo otanda kumwanjo zaka chinchoke za runtu tuenteke teke zimfamba tendewe nese nombi buza bataka bandange miti matu chichewe jitufana nyaga ntuntu omuntu nosala wumutima kubanga ononya sente omwana womusata kafe kale bugagga bwange ekyoba obukutisa omwana enseno gyeraga sitegeera naye tulaga waabange
mwefumiitirize eggwanga ligenda
kanyimba tewamma muteesa
ebyefuna nga bitufuukidde ngo
mazima tulaga waabange
mwefumiitirize eggwanga ligenda
zetonimba tewamma muteesa
ebyefuna nga bitufuukidde ngo robatike munnamawogola abantu bensi basobedde juze masaka mutyaba yatimula nnyina musala n'ensonga ayagala atunde ku ttaka naye nnyina mulemesesa ne matete banyumirisa ky'omwana atemi kitaawe wano ku lumbe lwa serwadde kyengera omusumisi katalukwemu kivundi kwaba kimusikako olwo polisi nebatasa n'ensonga yalina mwandu kuteekateeka lumbe lwa bba n'omusikana amwerondera ng'abaana tebategedde ky'olukoma bali kulambe ab'ekima baagala kwetta sikyala ekibatawaanya kyapa kya mugenzi kikyo
naye tulaga waabange
mwefumiitirize eggwanga ligenda
tonimba tewamma muteesa
ebyefuna nga bitufuukidde ngo
mazima tulaga waabange
mwefumiitirize eggwanga ligenda
zetonimba tewamma muteesa
ebyefuna nga bitufuukidde ngo
bannange kika kyeki kyetimbye nekitufuula agantuntu kwatukuddira omuliro n'ekyayo ky'omwana kubanga yanyaza olwataano kuwa n'ekirukuta omwana yatimpula agadoddolimu okkakana nga lambadde mufu ng'ogumulango gwakubba kifi kyankoko kyokka abantu baffe mwakwagawala juze ekitabijo kyajja nasitu yasanjagibwa n'ekyamutuza kyatubula omukazi omukadde oyo mwamuttira kimbuuza atalina byombo ku bantu katiraba mu b'eŋŋanda kizibu okusiŋŋaana olujja olirimu okwesiima abamu baguze n'agantu agatusula ku ntu gyobalamisa n'akwegonza lukwaga ekyamugoberuweero teyali bulirwanaawe si mutuuze wakyalo naye mwana wa kitaawe n'ebbeere bayonka limu obwo bateeka mu njuba gyabya naye tulaga waabange
mwefumiitirize eggwanga ligenda
tonimba tewamma muteesa
ebyefuna nga bitufuukidde ngo
mazima tulaga waabange
mwefumiitirize eggwanga ligenda
nze tonimba tewamma muteesa
ebyefuna nga bitufuukidde ngo
nankooka boggoza mbuuza kyekireeruweere ne waffe byendabye mbyogedde n'ebyemawogolo obiwulidde ewammwe kiri kityerudeyo
panga kiruweere wano ebijambiya bivaayo bulinca ate kyewunyisokkamala semmambo nesekimbi balwana mazima ekimalamu amaanyi basinga kulwanira nno byamufu ng'owasajja atereka aty ekyapa nga mawanda yeyajjanjaba omuka obusika edda bwalimu amaanyi naddala mubuwanga bwawaniwaka kati yafuuka mu bizinensi basikira bugagga bwamufu entalo zirindiko kamala paawo lujja lutebenkedde omwana wannyoko ne kitaawa akutta entabwe nno yakibanja kyamufu kafeera isekulugwanyi wano nga mungeru ayagala wakiri asimwe ngeri ekivuddeko entaanya ebyobugagga ebyalekebwa omufu kati kiro nsabyo nsonyiwe naye obuganda buli mu katu z'omulangira mmaze okulaga bya bugagga bw'abafunga bwenkwa
naye tulaga waabange
mwefumiitirize eggwanga ligenda
tonimba tewamma muteesa
ebyefuna nga bitufuukidde ngo
mazima tulaga waabange
mwefumiitirize eggwanga ligenda
nze tonimba tewamma muteesa
ebyefuna